Eyam de jowi tora kinani mintaji sappo jo studio kalangu kettini don kibaruji mon komin Omar Hama janganta e fulfulde. Ender ko e kibaruji meden hande ni haltana na do bude ujunere ko jom motere mo wala kaske yomnate ujunaji didi awjolore mo wala total kamdo ka kan yomnate ngol woni dum woni ciade ko jom en loreji e moteje njobata deni labi kawjidi ndena go ya wartani be kolli nani batale nyalande itanande gam rafi hirnyere ko wada batumun handen didi lewru october goto godudo andal do etor ngurna nibbe halani no atako hirnyere nata do enda der ngurna bibbe leedi niger en jani maradi toto enda du woni ardibe hawrube to enda hanonimbe ardibe do lawol jande hawrube sukabe jangobe der stade to enda gam batte wadde joda kalen kwatta tabe jande hitande hikande woti gore jamirta mo yerno kaliranno mi en der ko e kibaruji mede lebbi dum woni ko biite hano jetati kasu der woni ko be nanga dum du porkirer woni ko jami dum e budi ujinaji sapo sapo ko be kani yobude kenga altinere de wakati no dum woni biyetedo Michael Zodi Ibrahim Jori e Karim Tanko njarano yeso sudu saryam sodo mi cito duni be nimbe nanga kenana illu noga e joleru avril dub ujinaji didi e sapo e jetati batte alla e hawrine de be kokkaka lawol ko be je be gadoy do labi lamu kawjidi kawral arzuku leddi ko dub ujinaji didi e sapo e jetati dene kita be no doma maunde joy lewru october garao sodo mi cito deni der mabbe nje tato nanga nobe gon ko watta lewru joni der nyame njahama njofama jeddi jeni warde joni ciagal ko be ganno lebbi jeegon to enda der kasu nani majinal dewtere hawjinde cubaki leddi kam woni hala hawrinde fedde CNDP fuira kenga altinere der nyame hawtade e gubal partiji wombe e lamu e yade dingala e lamu e fabar joni gubal partiji bitengal do enda FPR hawtade e partiji dikedana ga dikedana gam e fabar joni e do labal gotongol doni amma gubal partiji dum won dingala e lamu bited FR DDR chalake fottude hawrinde de yernino general secrétaire général mo parti kis MPN kisinga sa wi o wi no hanno tabe komiti gon singama kwat tabe de pelle partiji di fu nati ganjewtinade gol lawol den no FPR fedde partiji dem wari amma tinare wadi garba ambal nani ko habibu garba
en principe a été
inde poti do joddinde komiti gon yewtintodo mo ina dewterede dum du caka balde jiddi mi tawaka e komiti o amma yaade yeso no wado mi tawe der makko ga himbe ben cenda kana caka partiji tawadi e lamu e di tawaka e lamu mi wawa wi'i dum yaha yeso na dum yata min durwandu ko watta dewtere cubaki de mo ine fawoda himbe fudu pota do mayre min gadan keddi bawde ami
e yero asike cela soa
nani do enda der nyame budu jinar woni ko jommo terem wala kaske yomnete e ujunaji didi jom lore awjo dum mo wala total lore kabbe tegongol gol lawal du kenga altinere fuddi gollude dum wadi ko wombe der motaji e do porporoji wobbe puddi halde do majjum be mbi cede den dudi misali iri ko gama cho Muhammadu Kalo do inde awjo be taksiji der gallure nyame halirani bandi min jallo Maryama.
Nous avons des soucis.
Mi ngodi jotta sanne do nyalande hejaane de min binda nino du konda horejo gallure nyamende enda min bino on daara ni lebbi jeegon ko watto ko himbe fu famine fa wot manajo e taxi be tankoy himbe wurbe ni sabu wobbe mabbe yida gattol totongol fey wobbe du konda anda funugol habirte duno min kaldina du konda gouvernement e do filla ko darto tare ko neddo nyamete na ko jukkete to min narri du konda do ko jomo wadi gacci har don fu wi'eni yoba kemi jeetati hanka lati do funi kemi jeetti endan famdana
très élevé
nani labi gallure nyame kewdi ngala hite ko yeynata dum e mburiji dududi der gallure der sande dum woni jamde ko bandimi Sumana Ahmad wadani mere modo mo gallure nyame to kanko ni Moktar Mahamudu o haali o wi gollal jeyngol hiite gol no woni e hore mu e faawade joni botton buruji din do holli hano chapande nayade keme didi do tonuji dinaji didi buruji woni ko wattele nyame nyaloma fu nani ko famini Suman Ahmad do maccu.
L'éclairage se poursuit.
Wattude hite yene hubere nyame golle mun no hen nokkuje kewde hande jeynama to hite waladu min gatti himbe poode hite gen cinga potoji ko watta dum yena de golle dedu beli himbe sanne ibe yettude du min adi du labi ko watta himbe kilnake are na foje himbe de fu hubere nyame de kam buri kubeje leydi meden fu buri hande Allah e durwo lamdude nyame de wadi tuni kutiri der mayre fa hana setta to hawrine arribe leydi Afrique wadoita min gidana tawe nyame no labi no begini
totalement propre.
Nani kampani ji chudi chalali budi sapo yade sapo ijeti ya tamaje tati kam enwani ko njopaita nodangal minti fu chalalo duwani yasi mwadi lady Niger dumdu gomnanti wani ko chede de mbanjono ite. Kanju mwadi ko dumdu mwadi sigila lawa lamu kaw jingol kawral arzuku ko dubi ujinaji didi e sapo ejena duwani ko ala ite edo njatana natona gomnanti kanju mwite tati. Tomusa changari goto tawadu nere pele jinga noje bipe lady uholi ko nodangangal njewtana na hano le no dole gadan tedde leede yasin wadde der Niger dun yewta no dole gadan tedde leede Niger raylat sumar yewtide makko
do der leede Niger de tawado leede yasin gon noddi fu no wodi itte gon kanaade jobe do minti fu tawabe leede yasin do noddol mu en tan itte de jobeti kampani ji telfongaaji din ka en gaddata cede de jobo gomnati do noddol minti fu sappo e jeddi e tammaaje tati kampani ji di gala internet je katte din jobata godu di je katte din du sapporu jobata denno joyiru gomnati wi uno di joba gomnati du ganno andi foto noddata der leede meden wadi de kidi cede de der hitane den sey dum wada dimma cede de dum lildana kampani niji din kampani fu wara yobe cede mu
kenga altinere sukabe jangobe ujunaji chapande jetato e jegom ko jiti jande der lekoloji keme jeddi e chapande joy e jey le region ma agadez hitande hikande ndungungun wodi dum wadan ko sukabe be jodo nokku gotu sarobe mabbe junjata der nokkuje durdude gam gam rafi jande jodaki sukabe ben no sadorma mawdo kanjum waddi ko denda biyetedo mutari abarsi horejo sarusu kawjido jangeje pamari der agadez on o famini Musa mamman ko be gatti gikke mabbe e jande hikande jonde wadde no wadan sanne farsukabe.
L'hivernage a été absolument bon.
Dungu hikka amin gu wodi sanne. Dundu wadi ko miden mila sarobe jodoto e kajaka fute foide ko nyame gon togon. Sukabe mabbe du jodoto janga gam be jata gere. Do der leydi Agadez wadan jangobe ujunaji la soji na e jeego. Janginobe ujunaji tato e kemena e woygu e go. Jangirde region Agadez du. Pamare majje yade mawde majje no keme jetso e woygu e joy.
Communautaire.
Nani ya dola wal goto ngalini kenga altinere wani kwa haurinde gomwada toenda nde region Tilaberi do fila duta le himpe lady. Hautade ardibe dina e horebe haujibe minister haujinde do fila bipe lady. Ender haurinde denipe kali no wato kwa tawe himpe mbatiti ngurnda mwe. Maimuna Duraman ardido mwajino sigilaji kawjiti ngurnda himpe nde minister nani kwa wii Haruna Sumai mo Tilaberi.
Nous savons le Niger
miden andi ko do der leedi Niger himbe mun don no duuda sanne nyamri dindu wala no hejara dundu waddi ko min bi'i min jaha min gi o ardibe dinaji ganka en goni kalobe nani tebe kalidu dum sottinta hala mabbe gan dum dar no wade ko mosolo sa dornan dan hebu min gollida he mabbe min pirta ko e himbe ko watta himbe bayliti jikkuji mu en yaadu yeso
hebu.
So du savare deptebe leydi meden Niger e hala ka karten ka komitiji jeddi woni ko be godi golloji fato wakati mo on hobe to Murtala Mahmuda député jo goto o famini Asuman Shina mana jale mabbe de e komitiji gattade di.
C'est le pied de salle de l'Assemblée.
Dundo kanyum woni tigge de sudu sawar deputébe sabu pelle dedo gollangal futto mabbe wonno wada fedde fu jojjinaande jojjinta kana e do ko hawjinte har filla ko darto golleji din fedde fu no wodi ono fa hande horejo no wodi defto do horejo endan e himbiti don wobbe e jam'aare wonde ferere go e mbaybe nodda ono fawarjo ministre ni nadu ko no horebe sa rusi nadu ankay nedda fulati do e be miji se be noddi dum no waye waddan debbe ballagal e golla mabbe be noddan be jama dum halana be na holla kulle goɗɗe mbaɓeydi ele golle mabɓe ɗen endan non no fane fedde nde no wawi du kondan waɗa sigila mum goɗɗo wadda suudu sawre député ɓe gam batɗo du kondan himɓe jooɗo kaldo muɗum himɓe hanɓe naata e muɗum woni himɓe nogayo e jeetoto yaade ko ɓuri ɗum na ko yettaki ɗum
ɓiɓɓe leydi Niger nden no muñodiranno amma illu garki internet e whatsapp wari muñodiro ngol ɓuytiri ma mbi en wala Mohamed El Mahmoud goto jon andal do etton gurdan nimbe muyde yettitide e rukiyato Abdourahmane Batte Allah e nyalande ittanade leede duniyaru gam accol rafi hirnyere ko battu mum wada hande didi lewdi octobre famini nimbe domaccu
la société nigérienne à travers son histoire
himbe niger be jidon be e be latna himbe no enda mojjube be jida hirnyere jon o dum walato dum wonno ton illunko internet naati sukabe naatna jenna himbe do majjum hande neddo fu jenna le télé et radio senana wi kandu konna jaabo yennito joomu den ne wana mojjuki kay wadaina sabu den neddo se tonyam accanno non ka sendan sen himbe burde fa wada yaadu gan holla me torgal do kulle goddo ko jabay sen jaa habbini be yofte mudun en piya dum sembe sembe cankita dum en no bonir fu jankay en biyan hirnyere warte bibbe leydi Niger gong e gonga gandara balle kolibe nen sebe burde keno hese hese be gadanno ma to jonga sebe burde ke fu ko be potti fu be pusanino ko be kefu be piyanino be kala yaade ko hanne woni joni kambe sukabe famarbe ka heccube be kanabe kolle hirnyere wadata fu goddo sana ko boni tan
pe amene ka la destruction
fina tawa jamu e cellal fijoji pirtor balli e golleji
ñande fu do studio kalangu yewtere pindinon
yude altinere fayade aljumare e dengal bellare yande joyi e mintaji sappo e didi e fulfulde yande joyi mintaji noga e jeddi hausan kore yande joyi e mintaji capanna e didi e germare yande joyi e mintaji capanɗe joyi e jeddi kerol jeddire nde fu e francire yande jeegom e mintaji sappo e didi
studio kalangu yaadu leydi Niger
noni yewtere men pinnino haltana dow mabɓe lekol keegan go'o lewru octobre gaɗagol ko hitande hikka ɗum nder to enda nder maradi woɗi du to nokkure to nimɓe kawrata to wite stade municipal mo gallure on woni ko hooreɓe ardiɓe région on gari kawri sukaɓe jangoɓe l'école potoro yaade ɓe université e jangoɓe e pelle walloɓe farjande manamu nder maradi ko laati kowata sukaɓe jangoɓe l'école million goto woni ko tawalum heɓa tawe jande hikka nde tawe ɗum waɗiri no woɗiri kettine nane ko gouverneur mo région maradi zacary oumarou wi bandimi mohamed mamam maradi
naato l'école hitande duminaɗe sappo e jeetati wara duminaɗe sappo e jeenai ɗo e maradi waɗi keñam e nder nokkure lettol baal nde gallure nden enda ɗum du konda ni gouverneur région enda zacary oumarou kañum woni ko hooji aadi majjum gam batte hawrude keddi himɓe laatiɓe ɓe l'école ƴewto ɓen endan heɓa hitande nde endan laato jande lobbere
nous avons plus de 2
waɗan sukaɓe jangoɓe million e ko deki ɗo nder leydi maraɗi ɓaale ɗen ndu gaɗan kanƴe ujunaji keme joyi wala du ɓaade nde wala jangowo ndenne hannden ɗume ɓuri naatol lokkolgol dardia e weltare e himɓe ɗum ndu waɗi komin mbi'i jangowo janguinowo e nder lokkol pamaro na lokkol mawɗo jomum tawa e mo junngo mum tawa nder fille jande saaro yaade pelle jinganoje janguinoɓe e jangoɓe himɓe fuu gara ɗo potta nder batamare latol bal maraɗi ko watta neɗɗo fuu hokke lawol haalude woni balla ka hoore mum ka wawi waddude o watta lokkol on darto o tabbita ɗo nder région mo maraɗi yeeso jama are fuu ɗum waɗa aadi minen du min durwan darude no waɗe ko saɗoromaji jande ɗin keɓane mo sola yimɓe du gadi fato jooɗe wala arande majjum ni amma min gaɗi aadi waɗude iri majjum hitane fuu mo Allah holli
to gouverneur joni ɗum ɗo eɗen mbawi wiide ni jokkay ɗum laatake ni koƴol aadiji yaade e keɗo himɓe laatiɓe jande ne ƴeewa ɗum en fawa keɓe moƴƴinana
sukaɓe jangoɓe ɓen ƴami ɗum durwa ko wattade jande nden fuɗɗi to goɗɗum waru taƴade kaden ndenne ɓe ƴami janguinoɓe ɓen joɓe no lewru watiri to gomnati faɓɓin jobdiji ɗin gomnati du waɗi aadi yoɓude janguinoɓe ɓen fuu ligotoɗo emo ligatako fuu nder wakkati goto o saroɓe sukaɓe ɓen du gaɗi aadi tokkitade ƴeewa ko sukaɓe mumɓen gonno gaɗa e ko janguinoɓe ɓen gonno gaɗa nder janguirɗe ɗen janguinoɓe ɓen du mbi'i kam en darto ko watta sukaɓe ɓen ɗotanake laabi kawjiɗi janguirɗe ɗen kam en darto du janguino sukaɓe ɓe anoniɓe ɓiɓɓe mumɓen minen ardiɓe région ɓen du min mbi'i min durwan ko watta aadiji adaɗi ɗin fuu kumni neɗɗo fuu humna aadi mum min durwan du fa handen ko watta wakkati warde wakkati himɓe kawra gam ƴewtinade moƴƴinana onca to
ɗewanta kibaruji meɗen fulfulde tili yaɓɓoɗon yamde jeɗɗi joyi e minta capanɗe tati Hawa Ousmane kibaruji ɗemgal hawsankore